olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. O leo pongi o lea ngangole kiwisi masi, wafatino aile matafa yoi ale Australian Charities, e tuwina sina ata I fōringa o tangata o loo fea ngai matulanga whaingata I le soifuanga. I le lelele o mea o loo momoe ai, a o loo haa fia fo I fita o le whaamai o le COVID-19 fuluiva. O le kiwisi masi wafasole na ese la ititilo na ata mai, mo nisi o tangata Australia I le neitausanga. O le lusi o ngā luenga e meisi o le leai o se tūranga mautū le tūtau tūpe, ato ai male langona no futo tasi, wā a fia I le tō tele. O Michael sa avea mapule I se marina I sini, a ele I tupu mai le whamai. Peitai o le teminei.
Oh, yeah, I didn't expect to be on the street, considering I owned what I lived in, but yeah, it's sort of, there's a lot of people in the same boat though. I'm not the only one. There's a lot of people out there. This is their first time on the street.
Wa fa moe moe ni I fa la putonga pe o le Parramatta Mission, ma le Su Shi o le Buddhist Foundation, mo ni tau mafa vevela ma le fa funga I nolo naulu.
I hadn't had a haircut since the start of the end of the last pandemic. So coming in here yesterday, I looked like Santa. I had all the grey hair, the big beard. They did the haircut, but I didn't ask them to do the beard.
O Santa's Little Helpers, le foita ua o volunteers I le Parramatta Mission, o lo kukaina tau mafa, ma whaafungaina a o tangata, ma tuwha ta sia hampers o le kirisimasi, mo ila tau o lo mana o mia le fesoswani. O le avea ai ma tangata ngā lue fua I leise te tongi po le volunteer, o se tūlanga ta ua lea mo Sharon Masiana Tamateine o Hana. O Sharon na afia I le leukimia lima tausanga taluai, a waia tāua o le lango lango mai tangata fesosoani ese ese, ma nei fōlinga mata ata ata, wa māfuai o na umi o na soifua mai.
During that time, I went through a loss of chemotherapies and a bone marrow transplant. And at that period of time, so the volunteers came to help me and make meals for me and care for my families. And I really, really appreciate that. And because of that, I really want to join this organization so that I can give back.
Fai mai le tamateina Sharon, le tamata Johanna, o le teimi o loo whaalu e ngālulu e fuai, e le ma fai o na whaatūlanga ina sona tau.
Volunteering with my mum is just so special. I mean, there was a time when we really thought she wasn't going to make it, but, you know, we were really lucky she got put on a clinical trial and she's in remission now. And being able to spend time with her and to volunteer has been so special just because I know that it gives her a sense of purpose to contribute back to the community, and it also provides us with an opportunity to spend meaningful time together.
O volunteers, be o Sharon e matua I tāua lava. O le fāse furupasene o tangata e āsia le Parramatta Mission e mai tupu anga saina. A o Sharon, e limanga ngana e tautalai, e au fiei le Mandarin ma le Cantonese.
They feel really comfortable, and the minute they know that you can speak their language, they like to tell you about their stories or how they come to this country and their background and how happy they are being here and get this free haircut and get meals as well. And the meals that we provide, and most of the time it suits their taste as well, because we provide Asian meals all taken into account. I believe that we can make a difference to this group of communities.
O se mea lea e maua lunga le vaai iai asiana tamateine.
We have individuals from different faiths, different ethnicities and different organisations coming together. So we have Parramatta Mission, which is a Christian organisation, and we also have us, which is the Sergi Buddhist Foundation, which is of course Buddhist. And it's really lovely to see how much more we can achieve when we're all working together.
O se whaingata wa telele nei, wa ngālulu e whatasiei tangata e peo na whaamatala e le Salvation Army. O le tele o tangata Australia wa mato I langona fianga I tūranga tautupe ma whaalongona ese ese ni nei vai tau le kiwisimasi. O so e suenga la tamai wa ilo ai, mai le tua telo I la atoro sa irifeso soani le atunu ua atoa. O le varu sa furtolu pasene o lo opopole, o le ale ma whaiono la atou ngā fatia ni mea lofa moa la atou whanau. Limas fuluono pasene o loo popole I lele ngā fatia o se mea ai whaapitoa mo le kiwisimasi. Ma le limas fulutasi pasene o tangata o loo popole I le tūlanga o yeire soifua mālolo ino le māfaufau. Ma le tōrus fuluono pasene la ngona e fōringa ua tuua na oia, loneliness. O Donna Poid o le Vinnie Support Centre I Red Fern na ia tāua.
There has definitely been an increase. And we've been seeing people and helping people that have never reached out to us before. who never imagined that they would find themselves in financial hardship.
O loko whaonga e le St. Vincent de Paul, a wanoi e kalesia ma whale ta'awale e te winaini me alofa ua fua ina ma sauni mo le kiriwaina. E au fiai mea ta'alo ma mea taumafa o le a kiriwaina e volunteers ma sui o lea whaalapoptonga i le siria ma se lau tolu se fulu o ainga. Mo le teminei, Turbans for Australia, lo lato tu whatsia fo ini hampers o le kiwisimasi ma ua siria ma le balu se lau ua sauni mo le pikina. Sao noa ola Hamed, mai le Cumberland Council.
With Christmas around the corner, it is so humbling to know that Turbans for Australia are here ready to provide much needed food relief for vulnerable people.
O community mai vaenga ese ese o le atunuu, watutu whaatasi I le anganga o le kiwisimasi. O le lipoti na tu whaatsia, Bernadette Clark, le SBS News, ia maua whaaliliwina e molo si la fia I ia fo'i fuafuanga lelei I le waitau kiwisimasi. Toi fia whaafofonga I nisi tala whaapea? Whaafofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa e mawailau podcast.